Sibali mabati
Jabala tole sanza muko
Jabala nebatema nebasika
Jabala tole sanza muko Jabala
Tuke babisalira
Anjabala njabala uliriza
Ulichenkola
Omsajja tachagala
Ulichenkola
Omsajja tachagala
Ulichenkola
Omsajja kuma ugumi
Ulichenkola
Omsajja kuma ugumi Jabala, 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 Jabala